我也给咱们送个伞啊
Soma kijana,
sikiliza. Singewa kusaidi.
We kijana, soma sana. Bila somo, hakuna inche, hakuna dimbwe, wala wimbwe. Dipigwe, ndani ya inche, utasoma kutuna bimbwe. We kijana, soma sana, twakuhitaji kujenga inche. Soma sana. Mulia pata fasi soma lenga jokes Takudia lia saga meno maneno kiinyuani Kimia utakosa Lighting elijua Time pass boss Wacha pombe gomba pia bangi Taoza bongo Akili ni inywele Kila mtu ana zake zako takosa Wana funzi raha weka kando Nisikize mwalimu mti alie mzazi Sake funzo na dunia dunia ni machungu We kijana soma sana Bila somo hakuna inche Hakuna dimbo wala wimbo Dipigwe ndani ya inche Kuto soma kutuna bimbo We kijana soma sana Kwa kuitaji kutenga inche Soma sana Kumbuka kuna liye bari kiwa fane kiwa bila soma Babu kinyata wingereza nito vibe Dale toro teacher Mwa ikono minimizer Uruto digital uliza excellence Boda boda topa china zime tonya Mayuzi bazi zipo kijana kulia Utapata zote mbumi livu ula mbivu Bad company corrupt good moral
Yeah Ujuda sisu sumeni Yeah Chushka
We kijana soma sana Bila somo hakuna inche Hakuna dimbo wala wimbo Dipigwe ndani ya inche Kuto soma kutuna bimbo We kijana soma sana Kwa kuitaji kutenga inche Soma sana
Ha, mahiudhi vya the future Mita mbali mbali, usonge, mbele Tara tidu moja mbili unia nzima tuitadi Kama superpower generation Brother na sister, wateni kuziba Tufanyi vitu ari hari tech Kushikane, mikono, bega, kwa bega Gas, kwa gas, inti nasi songe mbele Hakika, tuta match far
Barizi, for my young sister and bro Keep knowledge fast Yeah
Apa kule songea umambuzi Yani vako Samahane kama nimekosea
Tushka in the building Amini, amini na kupokea ukitokea Red carpet baby Thanks for your time kutusiliza Love you baby Masomo kitu muhimu Remember ni MC the finger What? Mitarazo Kenya, Uganda, Tanzania Love you baby Pula mawe, pula pesa LMG, Tururoba, County, Sabah, Kambia Juu, Mantu Kupamoda, Wasi Waboda, Juakali, yeah, Wasi Wamtani, Yemba Nyumbani, Nyumbani, Nyumbani.